Ukwe peka na kweli mimi dokosea. Sina budi kukikli nicheza. Sasa naomba na paswa kukiendeleza. Basi mpenzi punguza manuno, naomba uelewe. Hili la kusomo umatiba ya mpenzi spanze mgomo. Penzi lako kwangu spike kikomo. Sama yangu na tuwe mechosha. Nini yangu na zidi kujalisha. Penzi naomba na fasi.
Was a word.